lost my baby. Bari bona re thabile. So ba bua tsotlhe tsena ba re senyeletsa. It is jealousy. So good testa ngati ba re bitsa ka maina. Kuno wa di tiye karona. Lava pantu abazi.
Tell it what me mean.